Creepy, my beloved, you are Zarathustra, Zarathustra, I am Islam. I know there is too much difficulties and doesn't care about our love. They never want to be together. They never want us to be together. They never want us to marry because you are Zarathustra and Islam.
Le 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 le